ungaziyeka. Unkulunkulu yazi ukuthi ngithembe kuyena. Wathi mfana mina thatha dlala umhlaba wakho jikelele zonke. Amathenga amasha nabantwana bathi zonke. Ama-VK, amathanda ngithi zonke. The good life, the good food zonke. Ngisifuna zonke, ngisifuna zonke. Amathenga amasha nabantwana bathi zonke. Ama-VK, amathanda ngithi zonke. The good life, the good food zonke. Ngisifuna zonke. Bona tanga wayikethe.
Such a nice track.
yes, yes, yo. Dance like the sunshine, sunshine. Success, it is gonna be mine. It's time for the big time. Throw a nickel and dime. Sugar kalo munda fisa kuta kapumele.
Such a nice track.
Yes, yes, y'all.